Ezenim, bịakute Jizọs, anọla ọdụ, agụ gị na-agụ ya, agbala nkịtị, kụhere a, wee gabiga gị.
Cheta na echi nwere ike ịdị anya.
Hey, Ekwensu emechala ụmụ mmadụ anya, mana ọ bụrụ na ị ga-ege ntị ọkpụkpọ oku a, nzukọ nke a ga-abụ naanị ọṅụ mgbe obi anyị gafere ike nke njọ. Anyị na Jizọs ga-ebikọ na ala nkwa na-aṅụrị ọṅụ.
Jizọs na-adị ndụ. Jizọs anyị nwere ezigbo ụka. Ọ na-akpọ gị oku, bịa gwa onye njọ, bịa gwa mmadụ, ọ pụrụ ịzọpụta gị, mee gị ka ị dị mma. Amen.
Bịakute Jizọs, anọla ọdụ n'akwụkwọ ya, kụziiri anyị ụzọ, taa ka ọ na-eguzo n'etiti ha. Jizọs, anọlọdụ n'akwụkwọ ya, kụziiri anyị ụzọ, taa ka ọ na-eguzo n'etiti ha. Ji nwayọ na si bịa. Jesus to love me, every more. I not be Jesus, Lord. Where no come on, tap ya put him. Oh Jesus, oh bini le nguria, lokuya, oh buru ye, I rotara. Anọlọdụ ịbịa, biko kwere n'ukwere ụmụnta bịakute m, k'obi niile gwuria n'okwu ya, ka ọ bụrụ onye anyị rọtara. Anọlọdụ ịbịa. Jesus to Lord, Jesus to Lord, Jesus to Lord, Jesus to Lord, I na gige suko, suko ke, hey, boy, hallelujah, amu na ni amu, ewo, wabi e, kapu ni keke jo, Jesus to Lord,
cheta nọ nọ na nọ nyere anyị taa, na ntị ihe o nyere anyị n'iwu, nụrụ n'olu nwayọ ya si ụmụmụnụ gabịa. Okwu nke St. Paul n'akwụkwọ nsọ, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa aka nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla. Christ Jesus bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekwu ọnụ anyị n'ebe nna anyị, ya bụ Jizọs Kraịst bụ onye ezi omume, ya onwe ya bụ ka ihe ịjọ Chineke ụjọ banyere mmehie anyị niile. Amen.
Gee ntị, akụkọ dị ebube, ozi ọma n'ihi mụ na gị, na Jizọs wetara mgbaghara.
Gị onye mmehie, gịnị ka ị ga-eji bi na mmehie? Amara abịga ụba oke, ihe Chineke chọrọ bụ obi gị gara n'ihu. Kai gbakwara ha
ọzọ, pụta n'ọnwụ ka ị dị ndụ, o mee ka ị ghọọ Ụmụchukwu. Otu nzacha dị n'ihi ndị njọ, zacha n'ọbara nke Jizọs. Were ya,
onye
njọ were
Chineke bịara anakpọkụ gị onye njọ, ọ sị gị bịakwute ya, onye na-adọgbu onwe gị n'ọrụ, nke bụ okwara ibu arọ. Ihe onwe ya ga-eme ka izuru ike. Ọ bụrụ na ị ga-ege ntị olu okwu a na-akpọ gị ugbu a, ọ ga-enye gị izu ike. Udo
jọwa agaghị enwe ike ọzọ, ọ bụ eze nọ ka nwa gị, n'ihi na Kraịst site n'ọnwụ ya ga-emebi ike niile nke njọ. Nwanne m, were ya,
were
were
ma gbọzi ya,
ọzọ ma dị ndụ, echi were tụkwasị obi gị
na
Jizọs, zọpụta ọ ga-enye gị taa.
Osaka lakwuru nna ya, nna ya nabatara ya, n'elu obe Calvary, bịa nara ebere Jizọs, bịa nara ịfụnanya Jizọs.
Ugbu a nara ebere Chukwu, ọsọ jekwuru Jizọs taa, ọ ga-akpọbata onye bịara.
Ọgwụgwụ ihe niile dị nsọ, ya mere wee n'uche zuru oke, wekwa n'anya udo. Nzukọ Kraịst na-eche echiche, na-ekpe n'ekpere ka ụlọ ghara ịdaba n'ọnwụnwa. N'ihi na Ekwensu bụ onye iro anyị, na-ejegharị na-agba ụja dịka ọdụ na-atụ onye obi n'obi.
Onye Kraịst achọlụ ụra, ịnọ n'etiti ndị iro. Ndị isi na ndị ike na njọ na-achịkọta ndị agha, na-echere mgbe ịnọ na nche. Ke ihe agha nke igwe eyiya ogedile ekwensu neche awo
chepe
genti olu Jesus Christ, Oni Gije, Izisa Oziyoma, Ewe Nche Bundele Jesus, Anya. Christ, wakai bahani me. Di Christ eta, nukai nilewe iri. Zisa osyo matopu abunjo. Abu, nasi otu to diri chineke wehagamu re omu kembaputa tiempu aleluya Jesus kweze
hey, aleluya
si uomikenile enye uomikenile adalanta
si uomikenile
jebele venile alana su
Thank you. Give me